Rock a voice, eh, 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 eh. Kashipu ushenzi mtoto kana lala kwani muda wote kanukia shombo 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 eh hey. Namvali ya kilema mwarabu wa Omani muda wote mimi nasubiri ya jambo 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 kitana ni kama ligi ananipa msambwana kama gigi mani kunipa kombe anabidi ninapiga kama shuti za side yo mani katoto kana washa washa kalivoweka zuri kata nasha nasha sucha wote kana micheza kwasa kwasa kana piga gami kasi kama ngasa ngasa popote najionea tabu tu najionea tabu tu najionea tabu tu najionea tabu tu nikupeza kiboma le male mama sokoto michezo ya kipale pale dada prokoto tingisha nyonga 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 tingisha nyonga 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 tingisha nyonga mama tingisha nyonga baby oh asizima ta osakata hey, shika chuma tunazungusha ono no no ono toka na washa washa kalivoweka zuri kata nasha nasha sucha wote kana micheza kwasa kwasa kana piga gami kasi kama ngasa ngasa popote najionea tabu tu najionea tabu tu najionea tabu tu najionea tabu tu najionea tabu tu.